Enjoyment is free. Nibure!
Difficult, but not impossible.
Na kula na shiba wali nyama tena na shusha na soda.